Llevo baba. Akzoba mnandi ngathi ukhisimusi baba. Vibe baba, shayizandla.
Angifunanga tumpibelo. This vibe is so nice. Kehla ngishaba ngono. Amashekeleni zanda. Amashekeleni zanda. Yipi yani yeye ye. Amashekeleni zanda. Amashekeleni zanda. Yipi yani yeye.
Ngifile ngathi umgqibelo. Ngaphiphathe ngapha umngcwabo bathi mgqibelo. Siphethe amakhula box nabo penelo. Kumnandi tsotsi shunquthuli ngapha smoke. Coast to coast ikujabule kwi-vibe ikhona. Tshela mina uphuzane okufuna uzokhomba. Sirayithi gaz yebo oshelayo uzoqonda. Amajako yelo lana clever we on. Khona izinjo ghetto eyida kwamase ziyaphoxa. Sigeza ngabe utshwala lana ngathi iphathi yamaxhosa. Ufuna i-vibe baba tshela mina uzoyithola. Ingane siphenduka amakhadi lana sibhizisa ishova woza.
Angifunanga tumpibelo. This vibe is so nice. Kehla ngishaba ngono. Amashekeleni zanda. Amashekeleni zanda. Yipi yayi yayi ye. Amashekeleni zanda. Amashekeleni zanda. Yipi yipi yayi ye.
Ukhona bethu khona. The back streets ezami mase chaiva aziyeki ngapha mina nabantwana sexy wena shayizandla ushwebile kasi vibe baba wena ubhizi uyacambalala naba nabantwana sohlula ukudla ikhekhe notshwala ushaya isikhekhele mbali bheka amajiti vibe ayenzani imina oshisa inyama tsheli zithi beef standard ngihlokoloza ngemfonoko sani imina usathane asivibe sibali asivibe sibali abushe sibali abushe sibali ayipi yaye abashayeleni izandla
angifunanga